ungaendi ukuthatha amatyala ngokungena sidingo egameni lezaphulelo. Ukuthenga ngokungacwangcisanga nokungxama kungamosha i-credit profile yakho. Ukuba ucwangcisanga ngokufanelekileyo i-Black Friday ne-Cyber Monday zingakufaka kuxinenezelo lwemali. Ukuba uyilungelanga i-Black Friday, hlala ekhayeni ulungiselele unyaka zayo. Ungavumeli ukuba i-Black Friday ne-Cyber Monday zikufake kwi-blacklisting. Spend wisely, borrow wisely, be credit smart.